waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 25 Janaayo sanadka 2021. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo washingtonna waa 10 iyo barkii habeenimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuuri anigoo ah falastiin axmed imaam.
waxaanan hadda rabnaa inaan dhiirigelinno dadka camaara iyo xarafdheere iyo galhareer iyo ceelbuur iyo degan dhammaan iyo ilaa ceeldheer inay soo baxaan kooxaha ka yar 1000 ayaa maaragtay ummaddii weeraraysay xoolahoodii dhacay ee gabdhahoodii yaryaraa maaragtay si qasaba uga wadanaya wiilasha yaryaraa ee dagaal qasaba gelinaya. marka waxaan u baaqaynaa iyagana inay heeryada dulliga iska rogaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga galmudug axmed macalin fatur oo ka waramaya dagaal ka dhana al-shabaab oo gobolka ka dhacay wareysa ayaanu ka baxay. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nooca cusub ee fayraska koronaha ee dabayaaqadii sanadkii taga lagu arkay britain oo si xowlaha ugu sii fidaya dunida. wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay mar kale sharciga kufsiga horgeyn doonto baarlamaanka iyadoo waxyaabaha qaarna laga bedelay. baaq nabadeed oo loo diray xoolaleyda waqooyi bari kenya xilli uu daaqa meelaha qaar sii yaraanayo. marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
labo weerar oo mataana ah oo maleeshiya hubaysanay ku soo qaadeen xero ciidan oo ku taala dalka maali ayaa la sheegay inay ku dhinteen 6 askari oo dowladda ka tirsan iyo 3 ka mida maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. weerarka ayaa ka dhacay deegaano ku dhow xuduudka ay wadaagaan maali iyo burkina faso, waxaana la sheegay lala beegsaday xero ciidan ku leeyihiin oo marar horena la bartilmaameedsaday. weerarka ayaa la sheegay in ciidamada lagu soo guday goor ku beegan 3 habeenimo, kadibna ay ciidamadu difaac galeen iska caabintii dambena ay ku dileen 3 ka mida maleeshiyadii duulaanka soo qaaday. ku dhowaada 40 mooto iyo agab kale oo militari ayay ciidamadu sheegeen inay ka qabsadeen dableydi. saraakiisha caafimaadka maalina waxay xaqiijiyeen in askartii dhaawacantay lagu soo qaaday diyaaradaha qumaatiga u kacay helikobterka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka israa'iil ayaa sheegtay in maalintii axaddii shalay ay si rasmiya loo furay safaaraddii israa'iil ee dalka imaaraadka carabta oo xarunteedu tahay magaalada abu dhabi. tallaabadan ayaa hirgashay 4 bilood uun kadib markii ay labada dal kala saxiixdeen heshiiska xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dhinac. safaaradda israa'iil oo haatan laga furay dhismo ku meel gaadha oo ku yaala magaalada abu dhabi ayaa dardar gelin doonta sida ay sheegeen heshiisyadii iskaashiga ee labada dal dhex maray, kaasi oo ay qalinka ku duugeen markii uu dhexdhexaadiyey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. israa'iil ayaa heshiisyo kan la mida la gashay wadamada baxrayn, suudaan iyo morocco.
sahre ciidla nuur oo warka caalamka noo soo jeedinaysay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. xaaladda deegaanadii galmudug ee shalay dagaalka xoogani uu ku dhex maray ciidamada dowladda, kuwa galmudug iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo kooxda al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay hadda degan tahay. khasaaraha dagaalka ayaa sida laga helayo goobaha caafimaadka iyo dad ku sugan deegaano aan ka fogeyn halka dirirtu ay ka dhacday ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro khasaare. waxaana wararka V O A ay helayso ay tilmaamayaan in ku dhowaad 20 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi, dhaawacuna intaasi ka badan yahay. haddaba wariyaheena cabdiwaaxid macalin saaq ayaa dagaaladaasi ka wareystay wasiirka amniga galmudug axmed macalin fatur.
mahadsanta cabdiwaaxid. runtii maanta abaaro labadii duhurnimo ayay kooxaha argagixisada al-shabaab bariisimo ay ku lahaayeen erya u dhexaysa koonfurta mudug, magaalada camaara iyo bacadweyn dhexdooda, oo maalmahan oo dhan ay qalqal gelinayeen dadka deegaankan degan, tuulooyin badan ay ka gubeen, hadda ka hor 2 jeer ay soo weerareen, xoog badanna ayaamahan dambe ay ku joogeen meesha, ayaan gurmad u ahayn 2-7 lasoo dhaafan halkaana ku sugnayn. marka ciidamo badan oo kuwa dowladda federaalka ee militariga iyo nabadsuguudda iyo kuwa galmudug ee daraawiishta iyo dadka deegaankuba maanta duuradii ayay la isfara saaray runtii sidii caadadu ahaan jirtay meesha goobtiina waa laga qabsaday khasaare xooggan ayaa naga soo gaaraya inuu gaaray ilamaa iyo kuntumey dad ku dhowna oo ayaga ka tirsan ay ku dhaawacmeen
kasoo kow khasaarahaas gaaray maleeshiyaadka shabaabka ee dagaalku la galay ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya maxaa dhankiina soo gaaray
runtii dagaal dee waa khasaare uu leeyahay annaga dhaawacyo dhowr iyo tobana ayaan ilaa iyo hadda hubnaa iyo dhimasho lix qofooda marka maleeshiyaadkii kooxihii al-shabaab baa naloo sheegay inay maleeshiyaadkoodii ka dhintay inta aruuriya inay leeyihiin waxaa dadkii aan dilnay oo dowladda ka dilnay ciidankii dowladda aan dilnay iyo dadka reer bacadweyne oo iskaashanaya ayay yihiin marka hadday halkaasi naf ka raadiyeen runtii waxaan loo sheegayaa dhaawacoodii inay xaridheero usii wadaan xataa meydkoodii ay rabaan inay xaridheero iyo hal meel inay labaatan iyo dhowr qof ku aaseen baana loo sheegay marka dee waan wadaynaa deegaamadan galmudug dhulka ay ka joogaan oo dhan olole xooggan oo meelo badan ka bilaaban doona ayuu hordhooc ahaa midkan maantay
waxaa jirtay in wasaaradda amniga dowlad goboleedka oo adigu aada wasiirka ka tahay iyo madaxda galmudugba ay ku dhawaaqeen dagaalka dhannaa al-shabaab ee in looga xoraynayo deegaanada galmudug marka ma la oran karaa waa hordhicii xoraynta deegaanada galmudug dagaalkan hadda ka dhacay amaaray iyo inta u dhexaysa bahaadweyne
runtii waa la oran karaa kooxahan aslanba waa kooxo xaaraana dalka soomaaliyana ku jooga si qaldan dhibaatana ku hayo ummadda soomaaliyeed dagaalkooda waa iska furayaan sacad kasta laakiin si gaar ah galmudug dowladda galmudug iyo shacabkeeduba waxay ayaamahan dhan isku diyaarinayeen in kooxahan khawaarijta ah ee dhibaatada badan la raba dadka reer galmudug in laga xoreeyo waxaan runtii bogaadinaynaa bacaadweyn wisil hobyo dadka deegaamadan ku dhaqan oo dhan inay soo baxeen oo dagaalada hadda ka dhanka ah ay diyaar u yihiin qaarkood qaarkoodna ayba galeen maantay iyo ka horba guusha timidna qeybta ugu ballaaran ayuu leeyihiin marka aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa waxaanan hadda rabnaa inaan dhiirigelino dadka camaara iyo xarardheere iyo galhareer iyo ceelbuur iyo degan dhammaan iyo ilaa ceeldheer inay soo baxaan kooxaha ka yar kun ayaa maaragtay ummaddii wareerisay xoolahoodii dhacaya gabdhahoodii yaryaraa maaragtay si qasaba uga wadanaya wiilash yaryaraa dagaal qasaba gelinaya marka waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay heeryada dulliga iska rogaan
warar baa sheegaya in deegaano hoostaga degmada xaradheere ay shabaabku ka wadaan in gawaaridii shacabka ay si khasaba u adeegsadaan halkay u jeedaan ama ay ku socdaan oo gawaarida shacabka ay u qafaalanayaan
aslanba kooxahan ummadda ay la nool yihiin oo dhan bay afduub ku haystaan marka wax la yaablan ma leh inay gaadiidkii ay ka dhacaan mar horey deegaankoodii iyo dadkoodiiba iyo xoolahoodiiba dhaceen haddana dee baabuurtii yaryareeda dhaqdhaqaaqaysay ayaan maqlaynaa inay xardheero ku qabsanayaan waxaasna dee waa naflacaarinimo iyo culayska saaran oo ay culays xooggan oo galmudug dhankeeda ay ka wajahayaan ayaa keenaysa inay dadkii ku qarabaxaan tanina waxay keenaysaa in dadka ay cadaadiska tirada badan ay ka badiyeen inay kacdoon gudeed ay ka bilaabaan haddana mar dhowna insha allah kacdoonkaas guduhu uu bilaabanayaa xiriiro badan oo muhiima ayaan gudaha la leenahay oo dad badan baana soo wacaya oo leh oo howlgalkani hadduu dhaboobo oo ay dhab noqoto waxaa weeye innaguna meeshaynaan ka bilaabayna
mahadsanidkaas waxa ahaa wasiirka amniga galmudug axmed macalin fato wuxuu u waramaya wariyaheena cabdiwaaxid macalin saa
haweenka soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadaal ugu jira helitaanka qoondadooda siyaasadeed ee 30% ah waxaana haweenku ay sheegeen in doorashada soo socota ee soomaaliya aanay ku qanci doonin wax ka yar saamigaasi haddaba doorashadan oo ah mid dadban rajaynteen leeg ayay dumarku ka qabaan inay xaqiijiyaan qoondadaasi waxaa arrimahaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan tacadiyada ay la kulmaan haweenka wariyaha v o a magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste uga warantay xaniifa maxamed ibraahim xaabsade oo ah wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya
waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaya wareysigaaga. 130 runtii dadaal badan ayay wasaaraddu ku bixisay. Dhammaan gobolada dalka ayaan tagnay oon la soo kulannay odayaasha dhaqanka, madaxweynayaasha dowlad goboleedada, intii noo suuragelaysay, intii maqnayn waxaan la soo kulannay dadkii markaas sii hayaa xilka ahaa. Sidoo kale waxaan qabannay shir weyne qaran 15 December oo dhammaan gabdhaha civil society-ga, gabdhaha baarlamaanka, gabdhaha musharaxiinta ah ee kasoo wada qaybgaleen, kaasoo aan ku soo saarnay bayaan ama communique oo looga hadlayo muhiimadu ay leedahay 130 iyo sida ay gabdhaha Soomaaliyeed ugu taagan yihiin inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed.
Haddaad haweenka tihiin, waxaa la idinku xantaa in marka la gaaro xilliga doorashada aanay gabdhuhu iyagu isdooran oo ay mid waliba meel kale ku faysho. Sidee marka qoondadiina ku heli kartaan haddii idinkuba aadan waxba isku ogolayn?
Wallaahi fikirkaas waa fikir jira oo Soomaalidu inta badan ay sheegaan, laakiin aniga waxaan u arkaa in haweenku wax loogu diidan yahay. Waayo 101 ergo oo haweenku qofka dooranayo xildhibaanka dooranayso 101 kontra hadda gabdh kama ahan 20 ama markay u badan tahay 30 ayaa ka ah gabdho. 30 kana codka gabadha xildhibaanka ku noqonaysa ma ahan, waxay u baahan tahay inay hesho 50 iyo plus. Marka taas laga soo gudbo, aniga ma arkin caqabado gabdho si gaar ah isugu hayaan. Dabcan siyaasadda ragba uu ka dhaxeeya loolan iyo isjiid iyo saqabsi. Markii siyaasadda la soo galo gabdhaha, dabcan wuu jiri karaa wax la dhahayo conflict of interest oo qof walba dan gaar uu leeyahay ama kursiga si u doonayo. Laakiin isnaceeb ay gabdhuhu isnaceeb yihiin ama wax isku diidan yihiin ma jirto. Dadka oraahdaas waxaa isticmaala dadka aan gabdhaha wax la rabin ayaa isticmaalo.
Wasiir Xaniifa, doorashada iminka la gelayo waa mid dadban, waxayna la mid tahay kuwii aad horay ugu soo hingowdeen inaad ka heshaan saamigiina siyaasadeed. Marka haddii wax isbedelay aanay jirin oo odayaal dhaqameed wax soo dooranayo, maxay soo kordhinaysaa gucla orodka aad iminka ugu jirtaan qoondadiina 130?
Wallaahi waa sax. Horta gabdhaha problemkaas ah in dadkay u dhaxdana lagu tiriyo iyagana aan tirsan, kuway ka dhalateena lagu tiriyo iyagana aan tirsan, waa cilad jirta Soomaali dhaqankeeda ka jirto. Odayaasha dhaqankana guud ahaan dhaqankeenii gabdhaha iyo siyaasadda isma ogoleyn. Laakiin waxaan aaminsanahay odayaasha dhaqanka 2016 inay garab nasiiyeen oo ay gabdhaha garab siiyeen oo kuraasihii la xiraayay odayaasha lagu qasbay inay kuraasaha gabdhaha ay kuraas u xiraan aynu u xireen. Haddana waa sidii uun 3 kursi hal kursi ayaan ka rabnaa, odayaasheennina waxay ku qasbanaan doonaan in hal kursi ay gabar u xiraan.
Inkastoo waqti dheer ay idinku qaadatay inaad gaartaan yoolkiina 130, haddana maxay tahay rajada aad ka qabtaan in xilligan aad xaqiijisaan saamigiina siyaasadeed?
Wallaahi horta process dheera la soo maray inaan 124 aan imaano, dagaal dheer iyo waxaa loo soo galay campaign aad u weyn iyo dadaal juhdi ay gabdhuhu bixiyeen, dowladihii jireen ay ku saacideeyeen. Baarlamaankii 9-aad gabdhaha waxay ahaayeen 112. Islamarkii isla baarlamaankii 12-aad waxaan ku wareegnay 124. Waa maxaa la dhahay, waxaan qaadnay step aad u dheer ayaan qaadnay. Waxaad ku fahmi kartaa 112 haddii harmal aan hal jaranjaradii ku xigtay aan 24 harmal aan geynay. Waxaan aaminsanahay inaan dib u noqonaynin oo aan gaari karno 130 ugu yaraan.
Ugu dambeyntii, Xaniifa, waxaad tahay wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. Howlaha ay wasaaraddaadu u xil saaran tahayna waxaa kamid ah kahortaga tacadiyada ka dhanka dumarka. Marka maxaa kaaga qorshaysan kufsiga loo geysanayo hablaha da'da yar?
Wallaahi kufsiga horta way soo noqnoqotay. Kufsiga kala duwan ayaa dhacay, kufsi wadareed ayaa dhacay, kufsi dil la socdaa dhacay, ilmo yaroo la kufsaday ayaa dhacay. Intaasna aniga xogogaal ayaan u ahaa, wadankan waan joogay. Maxaan lahay wasaaraddayda, waxaa jirta wasiiraddii igu horreysay inay soo gudbisay sharci ku difaacayo kufsiga. Sharcigii wuxuu keenay dood tiro badan buu keenay, diinuu dhexgalay. Anaga markaan imaanay waxaan wajahnay sharcigii in review lagu sameeyo, waxyaabihii la isku haystay ama doodihii ka dhashay xalkooda in la keeno, bulshada naftirkeeda aan u bandhigno sharciga. Markaas isagoo diinta waafaqsan oo kana hor imaanaynin diinta Islaamka inaan baarlamaanku ku celinno, kii horen wixii ka qaldanaan saxno ayaan qorshihiisa wadnaa. Guud ahaan kufsiga waxaa inoo qorshaysay inaan wacyigelin bulshada ka sameyno, waana wadnaa. Waxaan kaloo wadnaa in qofkii kufsi geysta in sharci isagana oo maxaa la dhahay sharci isaga sharciga lagu iqaabayaan inuu imaado waayo sharcigaas ayuu noqoraya marka insha Allah wasaaradeena markasta gabdhaha la kufsanayo dhamaan dadka lagu xad gudbay xuquuqdooda way garab taagan tahay sidoo kale naafada ayaa wasaaradeena qayb ka ah waxaad ogtahay in hadda baas gareeyay shantii xubnood oo maamulay lahayd naafada qaranka waxaan qaloon wadnaa sharciga naafada
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan nooca cusub ee fayraska koronaha ee dabayaaqadii sanadkii 2020 lagu arkay dalka britain ayaa si xooli ah dunida ugu fidaya wadamada ku yaala qaaradda yurub ayaa dadaal xooggan ugu jira sida ay uga hortegi lahaayeen faafitaanka noocan cusub ee fayraska iyadoo muddo sanad ahna lala tacaalayay covid-19 dalka norway ayaa lagu soo rogay xayiraado adag oo markaasi si gaara u saameynaya magaalada oslo ee caasimada ah iyo 9 degmo oo kale kadib markii dhowr qof ay ugu dhinteen xanuunka in ka badan 20 qofna uu soo ritay noocan cusub ee fayraska ah wadamada sweden iyo finland ayaa iyaguna xuduudahooda adkeeyay islamarkaana soo rogay sharciyo cusub oo dhinaca guryaha ah sahre ciidla nuur ayaa warbixintan inoo haysa
cabsi xoog leh ayaa soo food saartay dalka norway kadib markii la xaqiijiyey in ugu yaraan 2 qof ay maalin ka hor u dhinteen nooca cusub ee fayraska corona islamarkaana tirada dadka laga helay ay kor u dhaaftay 22 qof dowladda waddanka norway ayaa ku dhawaaqday xayiraado cusub oo lagu soo rogay bulshada laga bilaabo saqdii dhexe ee sabtidii doraad xayiraadahan ayaa si gaara u saameynaya magaalada caasimada ah ee oslo iyo 9 degmo oo kale waxaa la xiray goobaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada raashinka iyo dawooyinka laga iibsado waxaana albaabada loo laabay goobaha waxbarashada iyo xanaanooyinka caruurta ra'iisul wasaaraha dalka norway ayaa sheegtay inay adkeynayaan xuduudaha dalkaasi la wadaaga wadamada kale ee yurub geesta kalena wadamada sweden iyo finland ayaa iyaguna kor u qaaday xayiraadaha lagu soo rogay bulshada si loo xakameeyo nooca cusub ee fayraska corona oo la sheegay in faafitaankiisu ka dhaqso badan yahay noocii hore ee covid-19 sweden oo sanadkii hore qaadatay nidaam ka duwan badi wadamada reer galbeedka ayaa sanadkan tallaabooyin adag ku dhawaaqday sida uu sheegayo maxamed amiin shucayb oo degan dalka sweden
sweden waxay ka mid ahayd wadamadii uu saameeyey xanuunkan covid-19 tani intii sweden laga arkay xanuunkan sanadii hore ilaa iyo maanta dadka uu haleelay waxaa lagu qiyaasayaa 540,000 oo qof adoo tiro 574,000 oo qof sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka u qaabilsan dalkan sweden tirada u dhimatay xanuunkan covidka muddadaasi waxaa lagu qiyaasay 15,500 qof sida oo kale waxaa xarunka u jiifsaday amaba u baahday adeegi gaarka ah ee loo yaqaano intensive care unitka dad tiradoodu dhantahay 4,603 qof
sweden waxay bedeshay siyaasadii hore ee dabcinta xayiraadaha markii la ogaaday isbedelka ku yimid fayraska corona iyo xawaaraha uu ku fidayo waa kan mar kale maxamed amiin
taasi waxay sababtay inay dowladdu qaadato go-aamo cusub oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka in la xiro goobaha ay isugu yimaadaan bulshadu sida maktabadaha goobaha jimicsiga 4 qof in ka badanaanay ku kulmin goob sida oo kale waxa ay dowladdu soo jeedisay in waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare laga dhigo adeega maqal iyo muuqaalka ee distance-ka sidoo kale waxa ay kordhisay in ay dadku isticmaalaan afsaabka ama afxirka maaska
maxamed oo waxa la sheegayaa in dadka soo galootiga ah ee soomaalidu ay ka mid tahay ay dhibaato ka haysato dhinaca guryaha dowladduna ay ku doodayso in la yareeyo tirada dadka ee guryaha ku dhow bal nooga warran arrintaasi
maadaama xanuunkan yahay horta xanuun ay tahay in markastaba space-ka la ilaaliyo ama kala fogaanshaha marka dadka dhaqaalahooda hooseeya ama dadka degan meelaha dadka dabaqadaha hoose aad iyo aad ba arrintaas culays ugu ahayd bulshooyinkaasi maadaama ay u nool guryo yaryar inay ku nool yihiin qoys ahaana ay ka badan yihiin qoysas kale sweden-ka aad iyo aad bay arrintaasina caqabad u ahayd oo xisbiyada dalkani ay ka hadleen marar badan in dadku ay helaan guryo ma garanaysa ay ku kala nafisaan dadka soomaalidu waxay la qabaan dadka kale dhaqaalahoodu hooseeyeed qoysaska tirada badan leh ilaa imkase xalliga ma gaadin soomaalidu oo ka cabatay goobaha diyaarka ee dadka waaweyn lagu xanaaneeyay inay dadkooda waaweyn geeyaan
dalka Finland ayaa ka mid ah dalalka ugu dhimashada yar wadamada Europe ee uu saameeyay xanuunka coronavirus, waxaana dawladda waddankaasi lagu amaanay dadaalada xakamaynta fayraska ee ay durbadiiba qaaday. Nimca Nuur oo degan magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland ayaa ka warramaysa xaaladda dalkaasi iyo cabsida laga qabo noocan cusub ee fayraska ee dunida ku sii faafaya.
Waa dawladdu sida ay maaragtay u maareysay ama ay u xadiday waa lagu amaanay ilaa iyo intii uu maaragtay xanuunkan bilowday. Sida hay-adaha caafimaadka ay qorayaan dalka oo dhan wuxuu ku dhacay 42,000, waxaana kasoo bogsatay 30,000, waxaa u dhimatay 644 tirada maanta qoran oo maaragtay hay-adaha caafimaadka ay soo gudbiyeen.
Nimco, bal ka waran Soomaalida ku dhaqan waddankaasi iyo sida uu saameeyey fayraska corona.
Dadka Soomaaliyeed markii duqa magaalada Helsinki uu sheegay in dadka ugu badan marka la fiiriyo nambarka ku dhacay iyo tirada ay dalka ka yihiin ay ahaayeen dadka Soomaalida ah, markaas wixii ka dambeeyay waxaad moodaa inay dadka Soomaaliyeed sharciga u hoggaansameen oo maaragtay afxirkii ay aada u wataan waxyaabihii badnaa oo dowladda maarata xanibaadihii meelihii ay maaragtay dhowreen. Tiro badan oo maaragtay aad u badan oo ku dhimatay ma jirto, laakiin tiro badan oo ku dhacay oo kasoo qabsatay ayaa jirta, laakiin dad weynooga dhinteen walow aysan badnayn. TV-ga qaranka dalka Finland ayaa wuxuu u ogolaaday bulshooyinka maarata ajnabiga waddanka ku nool Soomaaliduna ka mid tahay in ay toddobaadkii mar ama laba ku yeeshaan oo looga hadlayo xanuunka koronaha ah. Guriyaal Soomaaliyeedna ay maaragtay barnaamijka daadiyayaan bulshada ay usoo gudbiyaan hadba qaabkii ay maaragtay ula socon lahaayeen warbixinada iska soo dabadhaca oo wasaaradda caafimaadka dalka ay soo saarto, taasoo marka si gaar ah bulshada Soomaaliyeed ay uga xaqabaxaan afkoodii hooyo.
Wadamada badankoodu haatan waxay bilaabeen tallaalka fayraska korona lagula tacaalayo, balse xilligan qaboobaha tirada dadka uu soo ridanayo ayaa kor u kacday, waxaana dadweynaha looga digaya goobaha la iskugu yimaado iyo in laga tago marada afka iyo sanka lagu xidho ee maaska loo yaqaano.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana Kenya, wararka ka imanaya Wajeer ayaa sheegaya in koonfurta Wajeer ay ku soo qulqulayaan xoolo dhaqato badan oo baad iyo biyo u soo doontay deegaanadaasi. Hogaamiyeyaasha deegaanka ayaa iyaguna baaq wada noolaansho iyo soo dhaweyna u furay xoolo dhaqatadaasi u soo hayaamay dhinaca Wajeer. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Farinta amniga xilligan oo kale dadka xoolo dhaqatada muhiim ayay u tahay inay ka maqlaan hogaamiyeyaashooda afkooda, waxaana deegaanka Koonfurta Wajeer soo gaaraya boqolaal xoolo dhaqata oo ka kala imaanaya bariga bartamaha iyo weliba galbeedka deegaanka Wajeer iyo weliba qeybo ka tirsan Garissa County. Roobkii sanadkii lasoo dhaafay deegaanadaasi ka horey maysan ahayn kuwa biyo iyo baadba dhigay. Xoolo dhaqato fara badanna haatan waxay soo gaarayaan deegaanka Koonfurta Wajeer. Mudanaha deegaankaasi laga soo doorto Dr. Maxamed Maxamuud Sheekh Omar ayaa ku codsaday dadka xoolo dhaqatada deegaankiisaasi inay soo dhaweeyaan Soomaalida kale xoolo dhaqatada deegaankaasi ku soo qulqulayo.
Runtii waxaan rabaa bulshada reer Wajeer inaan u sheego raxmadda Ilaahay bay ka imaadaa xaggiisa, dibacda roobka xaggaasay ka timaadaa, nimcada iyo roobka Ilaahayna siiyey. Waxaan rabnaa inaan dadka la wadaagno maadaamba in laysugu imaado oo la wada qaybsado oo la wadaago oo walaalnimo lagu joogo oo aanan laysku fuuqin oo aanan laysxumaynin oo laysa soo dhaweeyo. Maanta waa annaga, berirtana waa ayaga. Marka waxaan rabaa dadkii kasoo guuray ama kasoo hayaamay Wajeer West ama galbeedka Wajeer, dadkii kasoo hayaamay North, dadkii kasoo hayaamay Wajeer East iyo Tarbaj, ilaa iyo Siyeelo dad baa ka imaaday, ilaa Gaarisa dad baa ka imaaday, waamaha xataa waa laga imaaday. Waxaan rabaa daaqa isaga Wajeer South loo imaaday, Wajeer South bara lagu baraaray inay noqoto.
Dr. Omar ayaa waxa uu sheegay in xilligan dadka Soomaaliyeed xaaladda adag ee noloshay haysata ay tahay in dadka deegaanka reer Wajeer u babac dhigaan, wuxuuna uga mahadceliyey hogaamiyaasha kala duwan ee bulshada ee qaybta libax ka qaadanaya soo dhaweynta dadkaasi ka kala imaanayo qaybo badan oo ka tirsan countiga Wajeer iyo Gaarisa.
Nolosha iyada waxaan rabnaa in la wada qaybsado, si wanaaga lagu qaybsado. Maanta waa annaga, berritana waa ayaga. Marka sidaasaan doonayaa in buuqa la iska daayo in waxaan rabaa biyaha la wada waraabo. Waanan ku faraxsanahay odayaashanadii iyo dadka nagi duqeydi inay soo dhaweeyeen dadkii reer Wajeer West ka imaaday, wixii ka imaaday, wixii ka imaaday East iyo Garbaj iyo North iyo ilaa Siilo, dadka ka imaaday inay soo dhaweynaya Garissa. Aad baan ugu faraxsanahay taa la wadaaga dadka imaadayna. Waxaan doonayaa bulshada inay wadaag ayagana wanaag ay faraan ay sameeyaan.
Mudanaha laga soo doorto galbeedka countiga Wajeer, mudane Axmed Qolosh ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqato fara badan oo deegaankiisa ka timid ay haatan soo qabanayaan deegaanka Koonfurta Wajeer, kana codsanaya hoggaamiyaasha bulshada, odayaasha iyo weliba dadka xoolo dhaqatada in dadkiisaasi loo soo dhaweeyo deegaankiisa ka imaanayo si deganaashii nabadi ku jirtana ay ula daaqaan xoolo dhaqatada kale halkaasi ku sugnaa.
Waxaan codsanayaa dadka annaga ah oo ka baxay Wajeer West oo galay Wajeer South in waalahood soo dhaweey oo dhulka kusoo dhaweey ay dhageystaan wixii dib ku ah ay ka dhaafaan. Ma aragtay sidii wixii yar oo haystaan ama biyaha ahaadeen ama daaqa ahaadeen loo wadaagi lahaay ay falkeeda galaan, waayo ma aragtay in la noqdo maaha marti edab darad, in marti ma aragtay sharaf lah oo lasoo dhaweey oo dadkii maamulkii iyo ma aragtay wax kale hagidi ogol ay noqdaan.
Xiliyada noocan oo kale ay dadka xoolo dhaqatada isugu yimaadaan goobaha khayraadku aadka ugu yar yahay waa xiliyada qulqulatooyinka ay ka dhacdhacaan bulshada, waxaana horaantii siyaasiinta gobolkan laga soo doortay ahaayeen kuwa ku kala aragti duwan daaq doonashada. Hogaamiyaashani farriinta nabad u dirayeen dadka xoolo dhaqatada gobolkan ku dhaqan waxay farriintani u noqonaysaa mid aad muhiim ugu ah, iyadoo xiliyada noocan oo kalena qulqulatooyin ka dhici jira deegaanadaasi ay intooda badan dad badan ku dhimanayeen. Haatanna siyaasiinta afkooda ay ka maqleen dadka xoolo dhaqatada inay ka wada jiraan soo dhaweynta dadka xoolo dhaqatada ee ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee gobolkani. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
markana dhinaca heesaha, heesta Xamdi ayaanu idin soo qabanaynaa dhegeystayaal, iyo codka macaan ee Ibnxariisti Jamaca ka waraabiya Saada Cali Cusan.
dhegeystayaal, idaacaddeedii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McKee. Top aides to U.S. President Joe Biden have begun talks with a group of moderate Senate Republicans and Democrats on Biden's proposed $1.9 trillion coronavirus relief package. The talks come as Biden faces increasing headwinds in his effort to win bipartisan backing for the initial legislative effort of his presidency. Lawmakers on the right question the wisdom of racking up bigger deficits. Those on the left are urging Biden not to spend too much time on bipartisanship when the pandemic is killing thousands each day and costing more jobs. One key Republican, Senator Susan Collins of Maine, said afterwards she would reconvene a bipartisan group of focus on more targeted packages. Two White House officials say that President Joe Biden on Monday will formally reinstate COVID-19 travel restrictions on non-U.S. travelers from Brazil, Ireland, United Kingdom, and 26 other European countries that allow travel across open borders. The official spoke to the Associated Press on the condition of anonymity to discuss the upcoming order. Rioters have set blazes in the center of the southern Dutch city of Eindhoven and pelted police with rocks at banned demonstrations against coronavirus lockdown measures. Officers responded with tear gas and water cannon and arrested at least 55 people. Police in the capital of Amsterdam also used a water cannon to disperse an outlawed demonstration against the lockdown on a major square ringed by museums. A video showed police spraying people grouped against the wall at the Van Gogh Museum in Eindhoven, 125 kilometers south of Amsterdam. A central square near the city's main railway station was littered with rocks, bicycles, and shattered glass. This is VOA News. Federal law enforcement officials are examining a number of threats aimed at members of U.S. Congress as the second trial of former President Donald Trump nears. That's according to a U.S. official briefed on the matter. Part of the concern is ominous chatter about killing legislators or attacking them outside of the U.S. Capitol. The threats and concern armed protesters could return to the Capitol have prompted federal law enforcement officials to insist that thousands of National Guard troops remain in Washington in the coming weeks. Trump's Senate trial on a charge of inciting a violent insurrection is set to begin the week of February 8th. The center-right incumbent candidate has won a resounding victory in Portugal's presidential election. Marcelo Rebelo de Sousa captured 61% of the vote Sunday to serve a final five-year term. He had widely been expected to win. Devoted most of his victory speech to COVID-19 pandemic, saying his first thoughts went to his victims and its victims, and promising to work for an economic recovery once it was all over. The socialist candidate Ana Gomes came in second with 13%, but close behind was a third, Andre Ventura, a newly arrived right-wing populist, whose 12% was a stunning development there. Israel announced the opening of an embassy in the United Arab Emirates on Sunday, just over 4 months after signing an agreement to normalize relations with the Arab Gulf monarchy. Israeli authorities said their embassy, which is housed in temporary offices, will promote the full spectrum of relations between the two countries. Israel has announced in recent months agreements to normalize its relations with four Arab countries, the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco, under the sponsorship of former U.S. President Donald Trump. In the wake of this wave of standardization, many trade agreements have been signed between the United Arab Emirates and Israel in the agriculture, food, tourism, and high technology sectors. The Kremlin on Sunday accused the United States of interfering in Russia's domestic affairs and downplayed the scale of the weekend protest when tens of thousands rallied in support of jailed opposition politician Alexei Navalny. More than 3,500 demonstrators were detained in protest across the country on Saturday, and several injured in the clashes with police in Moscow following Navalny's call to rally against the President Vladimir Putin's 20-year rule. The West has widely condemned the harsh tactics used against demonstrators. More at VOAnews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News. We'll be right back.
to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Bate in Washington. Today is Monday, January 25th, and here are some of the stories we are covering. Will the Uganda High Court free Bobi Wine from house arrest today, Monday?
I know that the judiciary has no power just like any other institution, and no matter what the court says, I know that the ministry will continue behaving the way it is behaving.
Sudanese are planning more protests this week over bread and fuel shortages. Kenya's COVID-19 vaccine task force concludes rollout plans. COVID-19 claims the deaths in 48 hours of two Zimbabwe cabinet ministers. And today is showdown day in the Democratic Republic of Congo's parliament over the fate of the prime minister.
There are only two ways out now. Either to resign by himself, or if he does refuse to resign, then he will have to appear in parliament and the congressman will vote against him, in which case he will be dismissed.
And the WHO expresses concern that Ethiopia's Tigray conflict could lead to the spread of deadly diseases. Those stories plus Tamsi Omale's sports are coming up on Daybreak Africa. Ugandan opposition presidential candidate Robert Chakulai, also known as Bobi Wine of the National Unity Platform NUP Party, has called on Ugandans not to recognize the re-election of President Yoweri Museveni. Wine, who has been under house arrest since the January 14 presidential election, said the power resides in the people of Uganda and not him. He says Ugandans must exercise their power through nonviolent means to assert themselves. Wine's lawyers asked the court last week to order his release from house arrest. However, Wine tells me that the Ugandan military continues to hold him and his family incommunicado.
First of all, I want to apologize for my bad connection. There's a helicopter hovering over my compound, and it is disconnecting all the phone lines. All our official phone lines are disconnected. We had to smuggle this phone line in, but I know that it's also being interfered with. The regime is intending to cut me off from the rest of the world.
What reasons did they give you for continuing to be under house arrest?
There is no rule of law whatsoever. They're not giving any reason. They're not allowing any journalists. They're not allowing any dignitaries, not even ambassadors. The U.S. ambassador will stand away at my gates. Members of parliament are turned away and some are beaten. My party officials are turned away. Even family members that try to bring me food are being turned away.
How are you and your family surviving? How are you making it?
Well, the last time that my legal team was able to accept me, they brought in some food and we've been surviving on that food. But now we have run out of food. But the military and the police will not hear of it.
The spokesperson for the government said it was important for you to be under house arrest because they think that when they let you out, you will lead protest against the election.
We are governed by the law. If I am doing anything illegal, I should be arrested and charged. And if not, I should be left to be free.
Now, they're supposed to be ruling on Monday about your detention. What are you expecting, Honorable?
I know that the judiciary has no power just like any other institution. I know that Uganda is run on the orders of Yoweri Museveni. And no matter what the court says, I know that the military will continue behaving the way it is behaving. We have called upon the international community and the United States, because they are the biggest fans of the Ugandan military, to call General Museveni to order and to hold them to the values that we all signed to, the values of the rule of law, respect for democracy, which was outrightly disrespected by General Museveni on the 13th of this month, and also to respect my rights as a human being and as a citizen of Uganda.
The question, Honorable, that many people continue to ask is, what happens to Bobi Wine now that the government says you lost the election?
What the Electoral Commission announced was a fraudulent announcement. It was fake. It was not real. It was not anywhere related to what actually the people of Uganda said through their vote on the 14th of January. We defeated General Museveni resoundingly, and we have evidence to that. I am supposed to be the legally
and the democratically elected president of Uganda. But unfortunately, I am being detained in my house by the military because the dictator fears the people and therefore cannot allow me to communicate with the people.
Honorable Bobby Wine, what's your message to the people of Uganda, particularly those millions of people who voted for you?
My message to the people of Uganda is that the power is in your hands. Right now, I'm being held a captive by the military because General Museveni thinks that the power of the people of Uganda lies in me, which is not true. That the power of the people of Uganda lies in themselves. And you can also stand and defend your victory. You can defend your voice. I encourage you not to recognize General Museveni and to use all non-violent means and ideas to assert your voices and to defend your will. Because what General Museveni did is carrying out a coup against the people of Uganda. Dictatorship and tyranny must be resisted, and it must be resisted by all Ugandans of goodwill.
Robert Chakulai, also known as Bobby Wine, was the presidential candidate of the National Unity Platform Party in Uganda's recent election. He was speaking with us from his home in Kampala. Today is showdown day in the Democratic Republic of Congo's parliament over the fate of Prime Minister Sylvester Ilunga Ikunkamba, an ally of former President Joseph Kabila. Ilunga has been prime minister since the election of President Felix Tshisekedi 2 years ago because Kabila's party holds majority in the 500-member parliament. But last Friday, the parliament gave Ilunga 48 hours to resign or face a vote of no confidence. Tshisekedi's party has been in a coalition with former President Kabila's party since 2019. But recently, Tshisekedi said he had found a new majority. Noel Shiani is the leader of the Forces of Change political grouping and a former presidential candidate. He tells me that Prime Minister Ilunga will have to resign because President Kabila has been almost like an albatross around President Tshisekedi's neck for the past 2 years.
Well, what it means is that this prime minister has been in office since a year now, and his appointment as prime minister was based on this power-sharing agreement between the Front Commun pour le Congo, the Common Front for the Congo, led by President Kabila, and the Cap for Change, led by President Tshisekedi. So those two had an agreement whereby the prime minister had to come from the Kabila side. After a year, it had become very clear that the coalition was not working and was not meeting the challenges faced by the country and the population. President Tshisekedi had his hand tied up to the point that he couldn't decide. The country was not being managed properly. So he had this consultation with the population, different groups of the population. After that consultation, it became very clear that the population wants him to get out of that agreement between the FCC and the CASH.
Now, Prime Minister Ilunga was given 48 hours as of last Friday to resign. Today is Monday, should be the deadline for the 48 hours. What happens if the Prime Minister does not resign?
Well, normally, I suspect if he does not show up, the congressman can still note his absence and vote in his absence against him. That's one option. But the second option is that President Tshisekedi has the power to appoint a new prime minister, and by signing a decree appointing a new prime minister, that decree abolishes the previous decree which had, or the ordinance which had appointed the prime minister Ilunga Ilunkamba, because you cannot have two prime ministers. So I believe that Ilunga Ilunkamba, the current prime minister, has no more choice. He has to either resign, accept to go voluntarily, and if he doesn't, the parliamentarian, whether he shows in parliament or not, the parliamentarian will vote against him and he will be dismissed.
There was some information on the social media about the presidential guard and whether securing the home of the prime minister. Is this true? And if that is so, what do you think will be the reaction of the Kabila side?
Well, I heard those things on social media. I'm reluctant to comment things which are not official news, which are just the speculation on social media. People have been saying that in case the prime minister does not accept to resign or to appear in parliament, his office, it's not his house, but his office will be secured by the presidential court. That's what I read on social media.
Feels the need now to separate from President Kabila.
Well, the need to distance himself from President Kabila arises from the reality that over the last 2 years since President Tshisekedi became president, the coalition has kind of tied up his head. It was impossible to take any decision without referring to Kabila.
Noel Shiani is the leader of the Forces of Change political grouping in the DRC. He was speaking with us from the capital, Kinshasa. More protests are being planned for this week in and around the Sudanese capital, Khartoum, over bread and fuel shortages. Khalil Musa, a former Sudanese diplomat, says the end of government subsidies has made basic commodities such as bread and fuel unaffordable for the ordinary people.
The basic feature of that project is the lifting of the subsidization, that the government is not supporting any kind of services or basic needs, especially bread and gas. The price of bread in Sudan right now is tripling. It is from 2 Sudanese pound to 4 Sudanese pound. The gas also is very high, and also the cooking materials as well. So for that, people are protesting every day. And I think they're planning for the big gathering and the big protest will be after tomorrow, on Wednesday. This is a message to the government that the citizens, the normal people, cannot afford to pay for these services and these prices. And they are asking the government to intervene first to stop lifting the subsidization, especially on the basic needs and medical drug, on bread and gas as well.
The economic crisis caused the protest that brought down former President al-Bashir. Now, can you explain what does it mean when they say that the government has decided to change the criteria for determining the selling price of bread to be based on the kilogram instead of the loaf of bread? What does that mean?
I mean, it means one thing, that is the government is no longer sustaining or the price. They are not providing an assistance to the normal people affording to buy the food, the bread, because one piece of bread right now is 4 Sudanese pound, which is beyond the financial capacity for any normal family, even middle-class family. They cannot afford that, especially in the urban areas, in towns, cities, and urban areas. And the government is no longer having subsidization for that. They don't subsidize the bread. They don't subsidize the medical drugs and medication. They have not subsidized the oil and gas. So, I mean, the government is withdrawing. And this is basically the prescription of the IMF and the World Bank. Sudan cannot borrow any loan from the World Bank, from the IMF, unless fully lifting the subsidy to the basic needs. It would be like by the normal the mechanism of the market. The social unrest is expected to expand.
The issue of fuel and gas, is it because there's the lack of fuel or gasoline, or because there's a lack of foreign exchange? What is responsible for a shortage of gasoline?
The government policies, they relate that to refer back to the market balance and the market power. Right now, the international price, the Sudanese people is buying the gas and oil according to the international price, which is very metric. Every time is fluctuating. Right now, in the last week, they increase the price of the oil and gas, and the international market, if the international market goes up, then the local prices in Sudan goes up as well.
Khalil Musa is a former Sudanese diplomat. He was speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Barton in Washington. Today is Monday, January 25th. The World Health Organization is warning that conflict in Ethiopia's northern Tigray province and the consequent disruption of health services could lead to the spread of deadly diseases there. Lisa Schlein reports from Geneva.
Ethiopia's November military assault on Tigray has caused a major break in the humanitarian pipeline there. The United Nations estimates that over 4.5 million people, about half of them children, need assistance. The World Health Organization and other agencies have been granted only limited access to the region. WHO officials who recently visited the area say many hospitals and clinics are only partially functioning. Healthcare workers have been displaced and essential services disrupted. WHO Health Emergency Officer Teresa Zakaria warns the disruption of essential health services has severe consequences for the population, particularly children.
From January to November last year, over 400 cases of measles in children were reported. With disruption to routine vaccination, this number may increase significantly in the near future. Over 9,000 cases of malaria were recorded. And when compounded with malnutrition, the fatality due to malaria among children can increase up to threefold.
WHO reports the incidence of COVID-19 in the Tigray region is higher than the average for the country. Up to November, more than 6,700 COVID-19 cases and 47 deaths were reported. Zakaria says COVID-19 response activities initially were shut down and have been slow to pick up, posing a major health risk. She says referral hospitals cannot accept patients with serious conditions. This, she warns, could lead to a surge in preventable illness and death if health services are not resumed immediately.
With most disease prevention activities interrupted, and based on what we know of past history of outbreaks, the risk of spread of COVID-19, measles, cholera, malaria, yellow fever, and meningitis is very real, and other health conditions are also left untreated. However, without a functional disease surveillance system, we are not able to gauge the epidemiological situation and we are flying blind.
WHO says, with the help of other organizations, it has been able to send needed medicines and supplies to health facilities in Tigray, but much more needs to be done. It is calling for greater access to the region and for more financial support from donors. To date, it has received less than half of the $9.8 million it says it needs for its humanitarian operation. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The government of Kenya will this week receive recommendations from an 11-member vaccine advisory team on the COVID vaccine rollout that is expected to take place in Kenya soon. Task Force Chair Dr. Willis Akwali says the team has already concluded the plan and put in place factors to ensure the vaccine has been approved by the World Health Organization and registered in the country. As Marie Ojiambo reports from Milwaukee, USA, the vaccine distribution comes at a time when Kenyan health workers are being on strike for 3 consecutive weeks.
Kenya has adopted a phased approach to issue the vaccine that will be supplied by different pharmaceutical companies as Pfizer vaccine becomes the first one to be administered in Kenya. According to Dr. Willis Akwale, chairperson vaccine advisory team in Kenya, the country will have 3 phases in administering the vaccine that will be issued with both government and private health sectors.
In the first phase, we are targeting frontline health workers and what we call essential health workers. We are looking at policemen, we are looking at the military, we are looking at immigration officers. So these are going to be the group that would be in the first phase that is going to run between January and June. And then in the second phase, we are going to start targeting the group that is 58 years and above.
Those present in the meeting that was concluded yesterday, Sunday, were representatives from World Health Organization, Red Cross, AMREF, and Ministry of Health directorates. Dr. Kwale said the team has also ensured there will be health officers who will follow up in case there will be reports of the vaccine side effects.
There are a number of minor side effects, but as part of the rollout, there are 2 things we are going to do. We are going to monitor adverse events. We've got registers and we are working with our pharmacy and poisons board that will be monitoring any of the side effects and this will be recorded through a system they have developed known as the pharmacovigilance system. Additionally, we have recommended the setting up of what we call safety monitoring board that will go out and monitor any of those side effects that will be reported.
According to experts, the government of Kenya has been quite reluctant to publicize the vaccination. They have not prepared people to take it, neither have they involved the community leaders, without whom the community will be hard to convince. Most of the people in Kenya think that COVID-19 is a hoax, and the officers in charge of issuing vaccination might find it difficult. Mr. Kwale, however, says the government's plan is to ensure there is equity in vaccination.
Our plan is to ensure that there is access and equity across the entire country, that anybody at risk who wants to get the vaccination has that opportunity. And our vaccination sites will be spread across all the counties in Kenya. We will not concentrate in an area just because it is reported to be having high cases, because as you know, also testing has not been equal.
This rollout comes at a time when health workers in Kenya are still on strike. However, the ministry says the strike by health workers will not hinder vaccine rollout. Kenya's Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe earlier said that no Kenyan will be forced to take the jabs. The main objective of the task force is to dissect issues like vaccine hesitancy, county government engagement, vaccine depots, cold chain storage and logistics, and immunization records, as well as donor interest, among other issues surrounding Kenya's preparedness. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with a look at the latest update from the 2020 CHAN tournament. Host Cameroon reached the quarterfinals of the Total African Nations Championship after playing out a 0-0 draw with Burkina Faso on Sunday. The result of the Group A clash at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé means the Stallions crashed out of the competition as they finished third in the group. Mali finished top of the group with 7 points after defeating Zimbabwe 1-0 in the group's other game played at the Japoma Stadium in Douala, also on Sunday. Cameroon finished second with 5 points. Burkina Faso was third with 4 points, while Zimbabwe ended bottom of the group with no points. Zimbabwe captain Sibanda Ariel says despite their exit from the tournament, they weren't a chance to add to the numbers.
We didn't come here maybe to add numbers, but we came here to compete also. We are still competing. We haven't lost hope because, you know, the nation is looking at us. We have to get something and make them. For us to go home, we have to go with something so that the nation can be proud of us.
Zimbabwe coach Vaska Logarochik blamed their exit on lack of adequate time to prepare as a result of COVID-19 pandemic restrictions back in Zimbabwe.
Our government gave us green light to play football somewhere in the December. And then we had only half of my players, we had 10 training sessions. Less of half players, we have less than 5 training sessions. That means most of us, we played, we have about average 7 training sessions, including games, and we came under such a big competition like this.
Mali and Cameroon will advance from Group A, but will have to wait for the outcome of Monday's Group B matches to know their opponents in the last 8 of the tournament, exclusively designed for home-based players. In all the matches played this past weekend, Zambia needed a late Spencer Sauto goal to end a 1-1 draw against Guinea in Group D on Saturday. The result means both Zambia and Guinea maintain their places at the top of the group with 4 points apiece, having won their opening matches last Tuesday. Milutin Sredojevic is a Zambian national football coach.
That game could go either way. And exactly the way the game is, so funny, tricky, unpredictable.
Zambia will play Namibia in their final group game at the Limpopo Stadium on Wednesday, while Guinea will travel to the Stade de la Unification in Douala to face Tanzania in the matches that will be played simultaneously. Staying with the CHAN tournament, 3 women referees created history on Saturday at the African Nations Championship. Ethiopian referee Lydia Tafese and her assistant Malawian Benatida Kwebira and Nigerian Mufsin Iyohe all became the first women to officiate a match at the Senior CAF Male Tournament. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, January 25th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Barte in Washington, wishing you will have a great week.